Watoto wakojwe wakalale, masanya wazee.
You don't want to more on that, you gonna need any pole. Mama dendi usimbi na kigonde dendi pole. Dendi no iki godo na kigonde dendi pole. Papa, oh daddy. Mama,
President Africa Editors. Hey Churchill.
Usijisumbue na mawazo mama. Peleka maisha pole pole. Oh mama, ajipe mwenyewe. Usijisumbue na ya dunia mama. Peleka maisha pole pole. Oh mama, ajipe mwenyewe. Oh papa, ajipe mwenyewe. Oh daddy, ajipe mwenyewe. Oh papa, ajipe mwenyewe.
Wapi love donna Anya Lego. Ejecton Oyo.
Come on in there, mama.